I'm like Griff Demonage.
Yo, it's Fresh's name in the game, ladies and gentlemen.
Good morning, afternoon,
evening.
Let's go. Your body shape umamiyo na kumbwa. Nivoma kusipenda zose patumba. Sinifanikano kupanga wanga. Batinga tufunola beko zanga. Mbuyo isungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kelele sungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Nichike zangati zange na zawa sifo sevant pasati. Nika follow nkala soba nilikati. Depe ni masanduka na drifter wa change. Ufuni kongala fast kuti unikati. Yaba kulima gelo na uza meke plani. Wali batatu elo nilichabe na dani. Umozi sajitika elo wa blaka alibimu. Who's gonna take one for the team? Tingele muklabu titabwa chewa sova. Fall off elo ni mavizo na pasoa. Tichiringa muzanga nile mbela kateksta. Nilangiza chifiki fiki. And that's my test. Kuona beauty na booty round. Kufika pa devo pao no panga round. Hapo nilichemu chick up na ineza baka patumba vera pick up line. Your body shape umamiyo na kumbwa. Nivoma kusipenda zose patumba. Sinifanikano kupanga wanga. Batinga tufunola beko zanga. Mbuyo isungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kelele sungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kecha isungane.
Baby girl wa teke mela. Kakuona tima wanga wango nyongo mela. Bari yako ya toko tela. Ukakweleza vina ine kukoko meza. Sina lako mkazi wati ndiwe neli. Kumaso wati umakala kuna peli. We can hit the road whenever you ready. Kadona kalibo kafike padeli. I like the way you look in designer. Shiti vala shiti kula China. Big party girl tell me where you find that. Turn around, back it up, rewind
us. Let's go. Your body shape umamiyo na kumbwa. Nivoma kusipenda zose patumba. Sinifanikano kupanga wanga. Batinga tufunola beko zanga. Mbuyo isungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kelele sungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti
Ogendineo kwa tila sinza bisa. Batiku nyumba na tengela tuka visa. Baja peti kuma punda puna kapiza. Your body priceless art Mona Lisa. I'm like Griff Demonage. Even when she blows a kiss in French. She's a lenge sati mwele na zarenti. Yellow bunny skin color ni orange. Ini ja blessy. And the way that you move mami no lessy. Depo nyafya malenda nebo maulesi. Wasokoneza bashili kale pazafu messi. And if you think she ain't funny she wasata. Bantu the way that she whiny ambassador. Beyonce face natako ya zoto. Amoba uza sinibuela koneo na kondwa.
Your body shape umamiyo na kumbwa. Nivoma kusipenda zose patumba. Sinifanikano kupanga wanga. Batinga tufunola beko zanga. Mbuyo isungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kelele sungane. Nyanganisa boko simbuyo isungane. Ile kecha vibrate isungane. Love the way you shake mama. Iyo buti sili fake mama. Ile kecha isungane.
Ayo is it make them bounce.
Let's go.
Zambianjams.com.
Easy on a fall.